Heyo everyone, this is for Ice Trap Dog from Mtubatuba KZN Nkolokotho eDubele Nkunzi Sigodi. I just made this project for no reason actually, but I'm suffering with depression and anxiety, so due to my overthinking I felt it is good if I can write some songs or release any project before my 3935 album comes out. My 3935 album will be dropped around 2023. So ngibone ngathi kukude ukuthi ngilindise isikhathi eside kungeke umculo engiwenzayo, because yo ingakho ngivele ngabona ukuthi ngikhiphe iproject enizokwazi ukuthi nibe niyilalela while nisalinde 3935 album. Yonke izorekhodwa eSky's Production, not eMehlomane Entertainment, but le project engiyikhiphayo irekhodwe eMehlomane Entertainment. Nesimo se-depression enginayo engenza ukuthi ngingakhona ukukhululeka kahle, ingakho ngikhetha ukuthi ngicabangele iproject. The time ngiyilalela khona lokho kuzongenza mina ngikwazi ukususa lesi stress esicolekile, because ngizofocus entweni engizobenisho. Ama-feedback ngiyawathanda kakhulu, nabantu abagxekayo ngiyabathanda kakhulu, because bangenza ngilibone iphutha lami. I-stress asikho, but isikhona futhi. So ngicela niyidownloade niyilalele, niphinde nidownloade ne-audio album. Ngiyingoma ezo-16 iyatholakala kade ke yona iyaphuma, iphume ngo-2021. If you feel like you can help me, angazi kanjani, but yeah man, ngayithatha inamba yami ungifonele sikhulume, ubone ukuthi ngifikisaphi, sibone ukuthi sifikisana. Inamba yami ithi 072 349 7278. Ningangithandi mase ngishonile, ningithande ngisaphila.